Yo Kanye aje.
Niambie.
Napiga hapa na demu yako
mtu.
Sina kipiga.
Ah, si unajua madem bwana.
Utapika kama utapika.
Nipe tu.
Moda. Hi baby. I've been waiting for you all day. Where you at? I
hope they miss Muda. Nizilema beating, copyright eating. Paka sasa na catch Uber. Na kuja, ondo wa shaka, unachotaka utapata sio moja. Najua vilo meningoja, usha changa maisie na vioja.
Hey baby, nime chill tu kwa sofa ni kimedi. Na vitu na medi ni venye nime kudedi. Leo kwanza, I was thinking nikuangushie mzigo ukifika. Nika change mind, yota simu ukushika. Ukajua ile food nimepika, inaweza kuwa poa kama uneza harakisha.
Kwa tarifa yako, leo stack soda. Uko fresh na ushaoga. Stack sugar zako, mwambie Sara. Leo kuwa stack soga. Story, sorry, today's my day. So no complain, mina toa order. Ipaki poda, nena kika, leo itanoga.
Sijui ni kuvalieje, sio rinda, sio shati au ndege. Na nomba ujepeke yako, speni zile vako za kukuja na kirende. Wenzako nahisi na nyege, najuliza sana si kupendo iweje. Come, ikule, imeze, kikubamba sana we ifunge na webebe.
Pia mimi nimemizile kuchikuchi like this. Ulifanya juzi, miss una ujuzi. Huwa napata peace, tukichuna mbuzi na kuruka mbizi pale kwa jacuzzi. Ulinipa yote, tukicheza yope. Ukilia, bah, bah, kama bayani. I give you like, ta, ta.
Baby na come, baby na come. Baby na come, yeah. Baby na come, check it. Usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, utasikia your tam tam, check it. Baby na come.
Clock is ticking. Fika hapa kaushavu hadi mshipi. Niko hapa single and sitting. So tonight we don't call this cheating. I promise you uliona kafiti. Marashi na nukia pipi. I'm serving you thighs and titties. Girl is on fire looking goddamn pretty.
I like when you bring the gangster shit. Mdavida huwa ni shida. You get wet not dry. Love you get high car. Umevuta wida. Easy kawaida. Mix the R&B blues, the king giza. Lava, chiva, no more diva. I ain't a deceiver, madam receiver.
Where are you now? Fika mapema usipate chakula nbaridi mepoa. I do believe unanyelewa poa. Nkisikia unabisha nasikia tu kuloa. Lewe ndio wangu mpoa. Please, come in, staki kutoa. Unabamba tu hata ukikohoa. Na kau kona mimi, jua wusha toboa.
You give me no choice, na kuja na come. Na come, na come, na kuji ya utam. Say no more, na kuji ya zam. I used to be a player, so na kuji ya game.
Baby na come, baby na come. Baby na come, yeah. Baby na come, check it. Usi jam, I'll make sure utakuwa numb, yeah. Baby uta come, utasikia your tam tam, check it.
Hey you babe, ambia jirani wajipange na necessary noise. Hey, yo nataka kutoa, nataka toa unnecessary voices.